soma mbakubisa bikorwa mbakubisa bikorwa sikwera gamba kubisa bikorwa mbakubisa bikorwa nje se soma mbakubisa bikorwa mbakubisa bikorwa sikwenyumya mbakubisa bikorwa mbakubisa bikorwa sinyumira bulamu bwakwerumya kuwanga nerumya nyojirie myakira sagala bulamu bwavulugu jagala bulamu bwakuseka nga buli kyenjo yanche tusako tokyankako okukola ennyo nakola nefuna yokumani nakola nenzifuna zawira naye ate ebigambo ebigambo mpulira bingi gyempitayita mpulira mwogerayogera guneesoma guneeraga nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikweraga mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikwenyumya mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa nako wanokola balala basanyuke nako wokumba na wana era ne lwenfunye kwereka ndezange talandilodkasita ntereka kati gwe benyogerera simanyi mbuze ndina tintuyo zange manyi ganzikiza nga te kusinga embeera ennungi nze wamanda bawerimba wenyambala obulungi ozalawa lwensuze musere n'oyogera n'omuwala gwe njagala ozalawa oŋŋamba n'essoma nze kulaga bikolwa motoka njivuga abakyala nnina n'essimbi nina mu muwaleti nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikweraga mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikwenyumya mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa nakyusa mu sitayiro nsanyusa bulamu ab'ebigambo mu byetunge gyovaolaba sikyerumya njagalirawo ekyo kyenjoya nga ntumya jimejima bakubisa bikolwa nevibitsoli nawe enjawulo emuniti nga balabe ku bikolwa aisensi ndi wanjawulo nnyo nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikweraga mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikwenyumya mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa nze seesoma mbakubisa bikolwa mbakubisa bikolwa sikweraga mbakubisa bikolwa
Never be.